kuja. Thanks for coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming, 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 coming. Zende soko la samaki, feri na ngoje hata beberu ni pati. Buheru wa afya, hofu juu yako. Merci beaucoup, njo wonge na kazi ni yako. Naenda kazi ni wakati wa naenda vitandani. So salama, so salmini na silale kapitani. Hakuna imani kwa mafichi mwana. Njo napanga kote shoka kaza mani zama. Bastola na glass of vodka, lazima kwenda sadaka. Madeni lazima lipwe, hatumdai wasipotaka. Another day, another dollar. Hami mchaga mwingine, siku nyingine, ela nyingine. So kicheche mwingine, ha. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming, 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 coming. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Here comes the beast, here comes the beast. Mother, I'm still the best. Kiniona kimya manina mshindo na trotu. Vita kwa vina manina out when the bank. Kama ipesa fika tu speaker za nini kacha. Mungu akitaka kukupa wala kuandiki barua. We get money on the right things and keep kama wenye kelele wote sio kings. Kwa na nidhamu. Tatizo la uongo ni kwamba milele haufiki mwisho. Kakiboro tatudanganya na kesho. Malalamiko kibao kama mtoto wa kambo. Kuruka ruka haijawahi kwa dawa ya ulimbo. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming, 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 coming. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ili kwa poa tu, ili kwa love tu. Ili kwa safi kabla mkwanja ujaleta maku. Ili kwa shega tu, ili kwa peace tu. Ili kwa mzuka gafla mkwanja ukaleta upoz. Love iko mbali, chuki mwanzo mwisho bro. Hata mini hater, kauli mbendi hivyo hivyo bro. Ulete wege na mkupende, mini yasu. Hakuna shavula pili, toa wembe ni toa kisu. Bada mshabiki mkubwa wa kazi ya Mungu. Ila kama na kweza si mgoji na kupa kubwa wangu. Life yangu movie, na mindo director. Hata ukinielekeza so kitu na kwa extra. Asante ni kwa kuja, thanks for coming. Coming, 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 coming. Asante ni kwa kuja. Thanks for coming, 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 coming.